Wai a tarauri wari te kaumarima. E iwa kua roma e koe ki tō whenua kua whakahoki a mai. Ie koe aha ko pai whakapono ngatia ne. Kua murua e koe te kino tō iwi kua I pokina e koe. Katoa tia e koe tō Weri weri kua tahuri atu koe I te aritari tatanga o tō riri whakahoki a ke mātau e te atua o tō mātau whakaoranga kia mutu hoki tō riri kia Puranga e kore ia nei koe e whakahoki ake ia mātahu ki te ora kia hari a I tō iwi ki a koe e I hoa whaka ki te a mai tau mahi tohu ki a mātahu tuku a mai hoki kia mātahu tau whakaoranga ka whakarongo atu aha ki tā te atua ki tā ihoa e ko prero ai no te mea hoki mō te rongo maua na kōrero ki tō na iwi ki tō na hunga tapu hoki kaua I a rata ue hoki atu ki te waira hangi hei he pono e tatana tana whakaoranga ki te hunga e wehi ana ia ia kia noho ai te korori a ki tō tātahu whenua kua tū taki te mahi tō hura ua ko te pono kua ki hikia rā ua te tika me te rongo maua ti pua ke te pono I te whenua e titiro iho te tika I te rangi a e he kaho mahi e I hoa te mea pahi atu kua mai o na hua ki tō tātahu whenua hai ka haere te tika I mua ia ia hei whakatu ia ta